The winner and thing, put it up, a shot a boy, daddy boy, when you kiss, you know.
Hello, yo, Dan boy. Live with a filimba. Nimbo shama funde shai.
Zedwap.com.
Zimuntu enu. Mbizo Spark.
Let's walk out. Mtale's missus.
Mbizo Spark.
Kashefo umfwa. Kashefo umfwa. Aba spenda na aba pukele la mayo.
Kashefo umfwa.
Kashefo umfwa. Kashefo umfwa. Aba spenda na aba pukele la tata.
Kashefo umfwa. Kashefo umfwa we mkwasu. Kashefo umfwa.
Naimwena.
Kashefo umfwa we mkwasu. Kashefo umfwa.
Estica passou a
chefe bom faremo quase o cachefo bom fa.
Iwe
chefe bom faremo quase o cachefo bom fa.
A chimutunda pa kufumia
bom faremo quase o cachefo bom fa.
Apshamo apshamo
faremo quase o cachefo bom fa.
Vena vale pokerera
cachefo bom faremo quase o cachefo bom fa.
Nai muena le
bom faremo quase o cachefo bom fa.
Kanshi ngana muikala naba nove mchikuru wali mbimule nwa kufidia. Kula muna fiole filo kula ashitaba nove kula muna kwa churi mutani. Kanshi nishure pishamu waba kunga ndati ngana igata pofi. Vala rio musari. Ha, fweba ume. Kashefo bomfwa. Kashefo bomfwa. Hava spenda naba pokele la mayo.
Kashefo bomfwa.
Kashefo bomfwa. Kashefo bomfwa. Hava spenda naba pokele la tata.
Kashefo bomfwa. Kashefo bomfwa we mkwasu. Kashefo bomfwa.
Chua mafeko mangani we.
Kashefo bomfwa we mkwasu. Kashefo bomfwa.
Weo pokele la fedi onse.
Kashefo bomfwa we mkwasu. Kashefo bomfwa.
Ula pokerera no pokerera wacholo ela
kashefo bomfa
ngoriko bize watu makono mwana chiwe pokerera ko bawiso kashefo ko bafumino ko imye mipai
kashefo bomfa
yadi kaba au mwachikulu lalya wino mara kusunga wino e mafunda wino yadi kabanga ni mufi upomo. Bululu waba kashinga tanda. Labarume kanshikula isavula savula fi. Kanshini shinabe shubatipa kubwekera. Tafuida abwekera fi. Kuya abwekera puna fimo fimo vya kutwadida kunaba kumushi. Na transport eva kashita provide. Ngabana kanshipari boise bade tambana TV. Papange kofe chongo. Iwe ndala fushimi fikala ade. Kanshini shima shoko. Yawa tandala. Tuali eshba. Kanshino tunimbo kula imbo tuwama siti. Tinga temo na u
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Tabata ndala buwena
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Kushi pafe mweba u
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Echo mwavira ba u
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Aha Oh
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Life yari kaba
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
De papa lero Nai mwena
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Washala iwe
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Ifono kuberela tu aliberela
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Tushari na pope dansi haba kuwata
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
No chure patira haba kashiwe
Nai mwena lelo nebo Nai mwena
Ule umabana iwe Ukuri Efo tumfa na ima mweba kula Tawishi bene kumfumine wise mkupulo obwalwa. Najo fonde mfwayo. Na mwebe nebana mawe mweba temo kupatila vena mienu. Mwere kwa tomu chinshi. Inchi tuwe shitubo mbashari kusa. Echire nga vena mienu vale vwela naba kolwa. Wakufuma lionze kunti shitokuti na malondoroshi. Kashefo bomfwa, kashefo bomfwa, aba spenda naba pokele la mayo.
Kashefo bomfwa,
kashefo bomfwa, kashefo bomfwa, aba spenda naba pokele la tata.
Kashefo bomfwa, kashefo bomfwa we mkwasu. Kashefo bomfwa,
efo bomfwa efi.
Kashefo bomfwa we mkwasu. Kashefo bomfwa,
kanshingo ni musungwa.
Kashefo bomfwa we mkwasu.
Nidio nsefyo kura kweba, tule bomfwa bonu fintu. Ule bomfya bunu fintu yu Ukakula ule kula ukalai mwena fionzi Awe fishing kefo balanda Ifoto wali mwena kari Nensa nsapa shari sakai turemu
Kashefo bomfwa we mkwasu
Afya shupa Ushari na kufetansi abakwata Yari kawa life Kanshinga bali tandala panganda bini Namwashita kumna ni wamano na mwaka kukumwa wena na ritz Pakuwa chumsange na vipika fionzi Umwe ni kula mwebano kuwa turali ya buino panu Nomba na ikosa
kashe fya Kashefo umfwa Kashefo umfwa Hava spenda na hava pokele la mayo
Kashefo umfwa
Kashefo umfwa Kashefo umfwa Hava spenda na hava pokele la tata
Kashefo umfwa Kashefo umfwa we mkwasu Kashefo umfwa
Efo fi umfwe kefiai
Kashefo umfwa we mkwasu Kashefo umfwa
Kwa shara na yuko umfwe kwefio
Kashefo umfwa we mkwasu Kashefo umfwa
Kani pachiriro kanshi bali haba kwa takotu pie waku itacho vese balande Wewa leikara noa, noa misha No kuitapo nukuito mlandu wa kwa wazu Na uku wata kwata Kuko mbesha, iwe, nishe filimu wa Dan Boy Awe, ha, nogoko tuleo Akare yale batuma, yompapa na enenga kupapa Apano mbaba fiasheva papa feni throughout Haha Katuishofu bakura sekira moyo Aba fiashe mubana Chisendo Na mweba rumendo pakupa Fuida tristu wabako stepo Life ya likawa Notu wa upa wabweke na baba fiashe Wewa upa futi Iwe Devete malekan Akamiewa Mr. Nielet Okay
Nai mwena lelo nebo nai mwena
Chile pozoli
Nai mwena lelo nebo nai mwena
$3
Nai mwena lelo nebo nai mwena
Sawado
Nai mwena lelo nebo nai mwena
Iwe Cax
Nai mwena lelo nebo nai mwena
Postman Kew Kew
Nai mwena lelo nebo nai mwena
Kribaji
Nai mwena lelo nebo nai mwena
Uleisa kolisa
Nai mwena lelo nebo nai
mwena Sam
Jesus Baka
Nai mwena lelo nebo
nai mwena Sam Jesus Baka
Smoke Mada Tales Music Sound
Fedwap.com